Arobi sinu nua tishu wachana na ngazeti. Na uambia Mike Charazi ajue kuoga juu ananuka kwa meeting manze. Rest in pieces Lubi 40. Nasikia mlikuwa hata before ni wasili, mkaingizia njeve kusikia jina yangu kamili. Na leo nimekam officially niwaambie tu mawili. Ni either mheshimu Ghetto Chief ama ni wasagutu tumwili. Rest in pieces. Fungiani belt tight cause leo mtajiharia. Nimekam na machungu na rungu pia kwa roundia. I don't like kids, ligia watoi nilitoka. Malizia kufungua diapers, ndio tubonge kama ninja. Mi mdenja, atari, na pen common ideas. Na kahu nijui, mi ni Mr. Ongeza ideas. Sibuor Ghetto Chief, atawelezea kwa undani. Simuli hepa Ghetto Chief, mukadhani sita waona. This time nilikuwa rada kama mjaka Miss Vita. Nilishika pen, wasanii wakaanza kuretire. Nikakusanya ideas kwa pisha my man Seaboard. Mukateka advantage kumuharibia hiyo jina. Na bado mnajichocha ati nye ndio the OGs. Hizo jina zenu tupa zinafanya ni sneeze. ROBC, hebu kwanza visit upewe hizo ABC. Kwa ziminyo inakumaliza, ulianguka mtiani ndio kuja kubonga shit. Hata sikuoni poa, ebu kwanza to your tint. Uko na kilo 15, but 14 ya uchafu. Na mistari ujipuko down kama soli yangu ya kiatu. Kau kwa kando yake, please mpatia tu maji. Najua ana sweat sahi, na haja inapiga hot. Mtajua hamjui leo, na defy Lubi 40. And rest in pieces cause nini marehemu. Eti muna ringa, na muna dos bed moja. Maboy wa nne bila dem, I think nini mabuoti. Muna rap kawa levi, hamjai acha kati. Na masengenyo kawa mama, mulikose wapani jenda. Ati Mike Cherazi, jina kaya dogi angu. Muko same habits ya kujichocha tu mchana. Hatu kutaki hapa manze, industry mekukata. Umekam ukashuta na vile ukonja. Muna record ujinga usiku, hamtaki kuonekana. Situ na make sense mchana, endeleni kuparara. So si cheki na watoto, imbeni tu kwa kwaya. Na nikimaliza hii fast, kwa Kenyatta. Besides kwa pa lecture, niko na rungu mkononi. Mistari za kutisha, natia kasi mdomoni. Mindyo misa idea na sina samahani. ROBC umesikia, hii liga weze fika. Weni kaa mwala, siburi ni 1 liter. Time tumengara, una floss na kala. And thank God first alikupatia mdomo kubwa. Kimbele mbele mob, yenye haina faida. Tusionge kuhusu height jum, da kuita za kayo. Ambia Mike Cherazi, chairman wako imbo. Hata kule pizza ngapi ya wezi kwa mnono. Utapigwa makofi man, sibora mekula KDF. Ama ni aje makori, si unatambua Ghetto Chief. Haizi chekesha strong tea, KDF iki. Na urumi ya choko chflani, Suleiman Dojina, ulikuja juzi na hii, utarudi Mombasa saa hii. Nairobi hakuna wali, madafu na mbilimbi, tuko na Mr. Idea, Ghetto Chief na mistari. Na before ni waombe, itabidi muokoke, juni kijamu hata shetani lazima aokoke. And big up Davozil, you are the only gentleman, hao wengine ni magoti, when you're king man. And if you see them, tell them I'm invisible. I salute you Makori, wambie hii ni kionjo. You are the real chairman, hao wengine ni uwongo. Na goti ya dancer chicha, moves zako ziu ni bamba. Ziu fanya ni smile hata kama sina bamba. Na big up Mswahili by the name Honey. Hiyo jina manze ni kali, hata sponsor hafiki. Sijasahau pita, sisi bora ngenikumbusha. I salute you Mzito, wambie nimefika. Nimebeba mistari kunia nane kwa kichwa. Solo before t-shirt up before ni waslash na panga. Na mkibonga shit next time GSU ndo itakam. Ama sibori Ghetto Chief mwenyeo achile hiyo bomb. Tuluapenda batu jinga iluapenda zaidi. Rest in pieces Lubi 40. Mr. Idea ameongea.